Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga, Uganda National Examinations Board, UNEB, kifulumizza ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde nga biraga nti abayizi bakoze bulungi naddala. Abayitidde mu ddaala erisooka basinzeeko abankumi bbiri abiri mu ena. Ssaabawandiisi wa UNEB Daniel Dongno Crutch ategeeza nti omuwendo gw'abayizi abaatula ebigezo guzze gweyongera mu myaka etaano egyakayita. Odongo agamba nti Olungereza lukoleddwa bulungi mu masomo ana ate social studies ye takoleddwa bulungi yadde. Ku bayizi abaatudde ebigezo ebitundu 6.38 ku buli 10 baabadde abava mu masomero agalimu enkola eya bonna basome. Abayizi abawala basinze ku balenzi obungi nga babadde 5.24 era abayizi bano abawala bakoze bulungi olulimi Olungereza okusinga ku balenzi nga bwe guzze gubeera. Abayizi abaliko obulemu babadde 3,636 ate abasibe abaatudde ebigezo bali 11 na 6 babadde mu kkomera e Luzira. Ataana mbararanga kubano bonna abakazi baliko 8 bokka. Ye ssentebe w'olukiiko olukulembera ekitongole ky'ebigezo kinebo Professor Celestine Obua ategeeza nti abayizi abawerako baakoze bulungi nga basobola okwegatta ku masomero ga siniya kusa amatendekero g'ebyemikono. Professor Obua wabula asabye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni akkiriza UNEB ekyuse mu ngereka y'obubonero bw'abayizi mu kibiina eky'omusanvu olw'okwewala ebikolwa eby'okukoppa. Professor Obua agambye tibaazudde nti waliwo ekkobaane wakati w'abatwala ebyenjigiriza ku disitulikiti abaddukanya amasomero ne bakalondoozi b'ebibuuzo 8 be baakwatibwa ne gibakka muvi, abalala baateebwa kakalu ka kkooti ate 5 bali ku alimanda wabula ng'ate wakyaliwo n'abawenjebwa olw'okwenyigira mu muzo ogw'okubba ebigezo. Omukolo ogw'okufulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu gukyagenda mu maaso wali makago gwa pulezidenti agenda na kasero mu Kampala.